Golden Prophet again. BML 2022. Message to you, my love. Ninaye kupendaga. Usinune jaribu love. Sitaje kupondaga. Mara tukiwa chumbani vya kufuma we uvifumue hata tukiwa kitandani sitobana we pia banua kwezo michezo mifundi na gonga mwisho ndo nangoa na ukitaka ndindindi vya kochi ndo nitakupatia na usipende kusumbua vya msambwa ndakutania sauti tamu chobua hadi jira napate jua na wendo wangu mashina unanipadi vya China ni kwa vitando sojina umehitimu kwa dia na wendo wangu mashina unanipadi vya China ni kwa vitando sojina umehitimu kwa dia. Oh baby come to now. Oh baby come to now. Oh baby come to now. I will never let you go. Oh baby come to now. Oh baby come to now. Oh baby come to now. I will never let you go. Agosti, umwezi, I thank you. Ili ni kosti, hadi leo, I got you. Ukitembea wendo master, yani kwangu nisha kupasta. Chumba ni peni unanpepeta, kutoka kwako sitotaka. Kama basi mapenzi siri, ya wawili nipichie. Hivi bada mendo nakiri, utani uwa usipichue. Uambia wapenda manongono, kutangana kwetu ni maono. Na nenepa nalisha kwa vinono, kanichokeza na meno. Na wendo wangu mashina, unanipadi vya China. Niko vitando sojina, umelitimu kwa dia. Na wendo wangu mashina, unanipadi vya China. Niko vitando sojina, umelitimu kwa dia. Baby, come to now. Oh, baby, come to now. Oh, baby, come to now. I will never let you go. Oh, baby, come to now. Oh, baby, come to now. Oh, baby, come to now. I will never let you go. Umenijaza kwa matamu, tamu, tamu. Sili chumbi ni sukari, hiyo tamu, tamu. Sili fulani ni pilau, hiyo tamu, tamu. Mahamri yo keki, tamu tamu. Oh baby, umenijaza kwa matamu, tamu tamu. Sili chumbi ni sukari, hiyo tamu tamu. Oh baby, sili fulani ni pilau, hiyo tamu tamu. Mahamri yo keki, hiyo tamu tamu. Golden perfect again. BML 2022. Another one. Perfect boy.